buso jikome chumutima wanje wowe mora nshaka buri mwanya wowe bona umva ndahindutse wowe bona umva ndahindutse nkibura ndahindutse nkibura ndahindutse nkibura sindi nk'abandi bakugereranya n'uturabyo no kuko bwiza ufite sinabona uko nabusobanura ni wowe mbona nkumva ndanezerewe ko kuri mutima wowe mukundwa wowe nkunda birenze ukubikeka uri marayika koko nahawe wowe my good times my beautiful days my beautiful day wowe chifuso gikomeye cy'umutima wanjye wowe mora nshaka buri mwanya wowe bona umva ndahindutse wowe bona umva ndahindutse nkibura ndahindutse nkibura ndahindutse nkibura
buri munsi time to time ni wowe numva wambera kor ni wowe nkumbura njye nkumva narakwibura kuko ibyo nkorera urankunda nkibura tu sinabona aho mbihera byarandenze umutima warakunze wambereye byose nacyo nagukinze cyo nyegera ni wowe umishema ni wowe numva wanguma ku mutima mukinyenyeri zitatse ijuru niko nzaguhoza hejuru aswe ya tugari inzira zimva n'ahandi zo ndazizi ariko izamva ni wowe sinazibona ijwi ryawe byonyine rituma nuza cyo nyegera wibere mu bituza nzanasubiza ibyo nibaza kwitoni piso wowe spide rapa
wowe kifuso gikomeye cy'umutima wanjye ni wowe mora nshaka buri mwanya ni wowe bona umva ndahindutse ni wowe bona umva ndahindutse nkibura ndahindutse nkibura ndahindutse nkibura
nkundwa mukunzi wanjye nkunda dagahe buso ni wowe nta wundi habe n'umujyo gusimbura inkingi z'umutima wanjye ye ni wowe uhoraho ndetse n'amarembo y'umutima wanjye imbere yawe najya afungwa pe ahora afunguye kuko uranezeza kandi ugashimisha ni koko ni wowe kifuzo gikomeye cy'umutima wanjye
kifuso gikomeye cy'umutima wanjye ni wowe mora nshaka buri mwanya ni wowe bona numva ndahindutse ni wowe bona numva ndahindutse nkibura ndahindutse nkibura ndahindutse
Trust guys, this is how we do it. Clayton Pizzo, this is how we do it. Stradilani, this is how we do it. Yeah, you know what time it is.